DajimSafi.com.
For your love, oh baby, I never let you go. I choose you over and over, I never let you down. My baby, oh, my body de shiva. Unavoni wainia, kwa mapenzi meshiba. Sijamwona mtoto mrembo zaidi yako. Hata bila meka bado wakufiki, hakuna zaidi yako. You're more than a lover, you're more than a lover. Nikigonjeka wajua pa kushika, wajua pa kushika. Kwani Mungu walikuwa na mapendeleo,
pendeleo.
Najuliza maswali yani mpaka leo,
mpaka leo.
Sitamani mpenzi kumpenda mwingine, sitamani mpenzi. Oh my lady, my lady, oh my lady. Maishani mwangu wendo pambio, unawaka kamata. Kila napokuita mamio, weniite tu dadio. Nimetangaza mpaka kwenye radio, wanajua wendo babyo. Everything I do ni kwa ajili yako tu, na mimi bado nipo duniani kwa ajili yako tu. Kwa ajili yako tu nipo duniani, kwa ajili yako my lady, my lady, my lady, my lady.